Yeah.
Diamond Music Blog. Super Music.
Yeah. They call me. Yeah. They call me Barry. Yeah.
Royal Empire Music.
It's not you. Star View. Yeah. Ndiye vija waspeza chekuwaya, ndiye vija takufaka chekuwaya, ndiye vija waspeza chekuwaya, tilibe na voolo ndiwe chemukaya, ndiye vija waspeza chekuwaya, ndiye vija takufaka chekuwaya, ndiye vija waspeza chekuwaya, tilibe na voolo ndiwe chemukaya. Indoors chosen a choksi kafuaka black label na mosi then wambo tuma tuma phone ha zakfaka check wire nini mulolo na big boy money moves every day I'm talking bitcoins bafuno fika penny lili I'm already gone stay of your ex wire they put me on mind what you say hapa niliko blown watch kwela no nza kumvesa zone ha zakfaka check wire ukapusa one mind iwe mukaya. Ndiye vija waspeza chekuwaya, ndiye vija takufaka chekuwaya, ndiye vija waspeza chekuwaya, tilibe na voolo ndiwe chemukaya, ndiye vija waspeza chekuwaya, ndiye vija takufaka chekuwaya, ndiye vija waspeza chekuwaya, tilibe na voolo ndiwe chemukaya. I'm on some new shit, yeah, I'm on some new shit. Na ma chick na dula chira bakali parefu andie chula gero wewe twari masari fula I'm all about the business ne chuma lean mu ma vez na likomeka a team gatopona tiaba moneka watch girl I know I don't like that my cheap joke my guy I don't buy that ha gati tipushinga sample ukapusa tikupanga example ha then I'm on to the next one binepa bine in and this one. Ndiye vija waspeza chekuwaya, ndiye vija takufaka chekuwaya, ndiye vija waspeza chekuwaya, tilibe na voolo ndiwe chemukaya, ndiye vija waspeza chekuwaya, ndiye vija takufaka chekuwaya, ndiye vija waspeza chekuwaya, tilibe na voolo ndiwe chemukaya.
Oh gosh. Super bits.